Amakampuni g'ebyempuliziganya gasabye Parliament obutagezaako kuyisa musolo ogw'ebitundutundu 25 ku buli 10 gweyagala okuteeka ku bantu abajja ssente zaabwe ku nkola ya mobile money mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi omujja. Dennis Kakonge akulira enkola ya mobile money mu MTN ategeezezza abaka mu kakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku byensimbi nga kakubirizibwa omubaka wa Shema Municipality Dickson Kateshumbwa tisinga gavumenti eyongera okubinika abantu omusolo ku nkola ya mobile money kyandigoba abantu okozesa empeereza eno.
The excise duty tax, which is contained in the bill, be amended and dropped from 0.5% to 0.25%, and that way would, and then also I'd like to emphasize that we are proposing that there's a cap applied of 5,000. So for those who have transactions that are over a certain amount, the cap is 5,000 shillings. Let's say you transact over 3 million, you should be at cap at 5,000 shillings and not